ugly boy seven. Naye nakonga nyiki ku mutima banchaye rumu bangobye rumu chicha chichanga tena kuze nabakwana size zimu yo kambatere kolkero homo yali palaza nona musanga na mutawuni esawa yokora tunyuse paka mutakso kulinya twetudde wamu netandika musonse kobukambo muwala sagalo tukalenga konda kitakola bawaneno njagala nkutwale mu bulamu obunyiriza obusanyusa obugenda okukuwangaza nga toro obeera nno najjo namusanvu ebigambo byange yabikkiriza era mwana watto n'abiteeka mu mutwe olwo nange ne ŋŋamba kati nno kibuyaga nsuulidde ne tutandika otambuza olugendo lwa foro omukwano tutuuseeyo mazima ddalale ne tutuukayo omulala nakayiza namusanga neeyo mu comedy night tusesenseko mwana watto tusimazeeyo ne ntandika omubuuza comedy yani kyasinza tukubira nze ate nyenda kusasa n'okusinga abo boolabye ey yatya nnyo ate oludde n'asanyuka nnyo ne yeebuuza ŋŋenda mmusesa ŋŋenda kikola ntya nno ne mugamba kwekkiriza kimu nti obeere mayira ava olwo ŋŋenda kusenseko mpaka ku bulamu bw'omukago ogusempayo naŋŋamba kyo namusanvu twala omubiri gwange n'ebirowoozo byange omutima mbikuwadde twala lono lwali lwa mukaago obulamu bwange mpulira neepoja nnyo ndi nekyali wange shafiiki maliki ne tukkirira mu bbaala ku kawunti ekyana ne kitusalako omululimi lwa queeni ow'ebungereza n'ekibuuza hey baby what's name ne kiŋŋamba yenze nnambi n'ekigamba o wammankulabye wennoonyirira otukulanga era ddala jajjaffe nnambi yenze jjo namusanvu kati noozikiriza nkutwaleko wali namasuba ku mwala sisukkawo opakinzeewa nenziramu nti bweruyiyovuga ekisobolezo n'ekimukwasa era bwe tuto ne twejjawo ate ye namukwaya yankyawa sinnaba namukwana olw'ebigambo bye yajjanga mpulira bye banjogerako nti eyo jjo nagwe bweteekako nga mwezi nnyo ate se yakabitandika okuva mu buto nga gyemizeeje kale mwana nawulira obusungu nenaku nessanyu ate era ku budde bwe bumu nga sirina kyensobola kukolawo sirina kyensobola kuyunga kugattawo era okumwerekereza nga kye nnina okukola okuvaawo kati nno bankyaye rumu bangobye rumu naye nga kisoboka kityanga olunaku lwe nabakwana sibe rumu bangobye rumu nkugambye bankyaye rumu naye mmwe yo wenafuna akakisa akabasanga nabatuuza yo kajojijoji w'ebibuuzo n'entandika mbasonseka yo ne mbagamba bebi temubuliriza bigambo mujjukire olugendo jajjaffe yagamba bulira bino ababiri babiririra ebigambo abasatu basattulula saagala nnyo mugendere ku bigambo by'abayaaye nze ate siri mwezi bakyali banga abamanyika ezimayuki ne doni atakuba kyobanjulira njagala omu neekwata omu naye ate mwakoze kibi okungoba olumu freestyle nayo tugikomeza ugly boy seven